ngomezulu dlakadla nkabahle lubelo gaba yenkosi maphakela indoda edengeleni ilambile mfiso malinga dluli msuthu.
This is the Healers Podcast with Ngomezulu.
Wena wezulu.
Yeah. Superfluous feelings, exploring the meaning, superfluous feelings. Myself, yeah.
amanxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa mawaphola amanxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa. My name is Bongani Mehlo Makhulu, and I came to bring light to our situations, hoping after hearing this, our leaders will make clearer decisions. My people are strong, but please never test their patience. When we voice out our pain, we are being called shameless. Be warned, we've come to our senses. City of dreams housing different ethnicities disguised as asylum seekers, causing all these appalling atrocities. My city is no longer what it used to be. We house more nations than that institution that is responsible for these divisions. Mzansi omuhle ingabe bonakalaphi? Kuphele imizwa nemfudumalo seyashabalala. Siphiwe ingqondo yokuzikhipha obishini, kodwa amathuba wasekho nanoma iy'ngane sezinomatikuletsheni. Induduzo yakho isenza siqaphele izono. Angizenzi ngcono ngokuba nale mibono. Ngikhuthele kakhulu yingakho ngingenayo inzondo. Isasasa liqhutshwa ukulangaza umnotho. Ngizoyisebenzisa le ngqondo. Kuyophela ukungibiza ngesibotho ngenxa yokuswela isikathulo. Ngiyabonga mawungivisela injabulo. Mawaphola amanxeba ngedolo phansi mithandazo. Mawaphola amanxeba. Mawaphola amanxeba. Isizwe sikasukile, indlala idalulaka. Imali yokwakha imizi idliwe, sakhe ngodaka. Banenkani namakhanda aqinile osopolitiki, kodwa sohlangana masekuyovotwa. Noma mathumbe sekhala sitshelwa ukuthibekezela. Cha, kunzima kwandle emnyama. Mawaphola amanxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa. Mawaphola amanxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa. My name is Bongani Mehlo Makhulu.
yeah. Oh yes. For a saint is just a sinner. But we couldn't stay there. And God sing it.
We're all Abadlale ngawe abafani nami ngami kodwa abakwazi engikune ngawe visa ngishulo bola dali ngicela ube ngowami ngathokoza mami Kasile lo mundo otholi tubadlale ngawe Mina angeke ngidlale ngawe Akasile lo mundo otholi tubadlale ngawe
See you.